Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Fundi,
Superboy,
Osha, 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 Osha. Oh baby, Johnny go baby. Usini cheke, kwako mini kama bwege. Johnny go baby, ujione uko kwenye ndege. Kwako siyo lege lege, basi Johnny kuweke. Umeni kamata, jinsi unavyokati lo bambata.
Ah wewe,
unavanga, uzuri wako zaidi ya bala.
Ah wewe,
una hata wa kufananishwa nawe. Pendaga, jinsi ulivyo mami mzuri. You my beautiful, kwako nimedata mama, ninataka ro. Kwako nimefika
tutona ngata,
tutona.
Signora mama, mama sita, toto akwiti unaitika, mashallah, mashallah. Nakalivyo kadogo dogo, takapa maziwa kanywe. Kana mikogo, ukishikwa na tumbo kani. Kachicho, lege lege, kubaja na matege. Amesimamisha dede, 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 dede. Michizi, bwege, bwege, toto rojo chipsi zege. Nasafaga kama bwege, ge, 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 ge.
Records.